Kukwa Bulaya, European Union, uruoku agaro kuyamba Uganda, isoboroku ruana na ichiwa deche bole ichiaba guse, kumulirano mu Democratic Republic of Congo, guwadeyo euro za Bulaya, izuweli ya darobu kade munana, ziyambeko mkudu ukirida, okutangile ichiwa dechino. Mkago kwa Bulaya, kugenda kuteke ensimbi zino, nagala mu kitongole cha International Red Cross Society, barabenge lijibanyizo kutuse dagala, obuyambi obwemmere, ebyempuliziganya, n'engeri y'ebyo bikozesebwa ng'eddagala okwanganga ekirwadde ky'ekimu. Yan Sadek, omubaka w'omukago gwa Bulaya atuula mu Uganda, agamba nti bamaze okwetegereza n'okutunuulira embeera ekirwadde kino mwe kirumbidde eggwanga lino. Bagamba nti ekitongole kya Uganda Red Cross Society baakukiwagira nnyo mu kaweefube gwe kigenda okuyitamu okulwanagana n'ekirwadde.